UMzantsi Afrika wonke ubhekane nothaqa kanti lokho kwenza ukulanda imithi emtholampilo kube nzima. Kunzima kakhulu kulabo abanokugula okubucayi okudinga ukuthi bathole imithi nyanga zonke. Kodwa lokho akusho ukuphela nokuma kwempilo. Labo abakhonayo ukuzilandela imithi yabo bangakhona ukuyilanda ezindaweni eziseduze nabo ngoncedo lwe-CCMDD olubizwa nge-DepLab Meds. I-DepLab Meds empeleni iyindlela esheshayo yokuthola imithi yakho. Yenza kube lula futhi inciphisa nesikhathi sokuma emigqeni. Ngakho-ke, uma unokugula okubucayi futhi ungabhalisanga ne-DepLab Meds, buza kumhlengikazi wakho ukuthi kulungele yini ukuthi ubhalise kuyo. Uma kuwukuthi usubhalisile, thola imithi yakho ku-pickup point eseduze nawe. Kubalulekile ukuthi ulande imithi yakho ngesikhathi ukuze ugweme ukuba sendaweni egcwele ngokweqile. Njengoba kunokubhebhetheka kwe-COVID-19, kubalulekile ukuthi uvikele isimo sempilo yakho nesalabo obathandayo. Zama ngakho konke okusemandleni akho ukulandela imigomo ye-social distancing ngokuthi uhlalele kude nezindawo eziphithizelayo. Lo mlayezo ulethelwa ngokuziqhenya ngabe-National Department of Health.